Matoto Care Global Grant enteka teke ya lete duwa President wa Lottery International Francisco Arezzo egende duwa mkuchu sobra mbu haba nakabutuzi awamuna haba na baka zaalibwa ukweto rura Uganda enteka teke nebali duwa mdura za Amerika mitwaru makumi atano kekawumbi kasiringi za Uganda kalamba nganechi gendele duwa okuongere okulungi yebi okuzala mbakazi abazadde mugwanga okulwanyisa nisomu suja kwa maleri okusasanyizibwa ensiri nechirwa decha poli yechigongo baza abaana gata kukuteleze vye nchusa yomusai awamu n'obusomi mbantu wona mugwanga enteka teke ne yatongozeddwa kudwali ya Kawempe National Hospital elimu kumarwaliro agasinga okuzalirwamu abaana abangi nalizalirwamu abaana abawerera ddala emitwalo ebiri mwenkumi bbiri buli mwaka Arezzo President wa Rotary International agamba nti ebibalo bigenda kuva mu Burundi nga bwe kisuubirwa mu nteekateeka eno mulimu ebintu ebiweereddwayo ebigenda okuyambako okuyitimusa ebyokuzaala Minister avunaanyizibwa ku byobulamu mu Uganda Dr. Jane Ruth Acheng agamba nti pulojekiti eno y'emu ku ezo ezibadde zeetaagibwa mu ggwanga nga buli munnayuganda omukazi asuubira okuzaala abaana bali wakati w'abana n'abataano Uganda eyaniriza abaana abawerera ddala akakadde kalamba mu emitwalo makumi ataano buli mwaka Dr. Ruth Acheng agamba nti pulojekiti eno etuukidde mu kiseera we yeetaagirwa Rotary District Governor Godfrey Martin Kitakula owa District 9213 ne Christine Kawoya owa District 9214